ultimate mix music master, DJ Erico.
Omulimo guno nagufuna ng'ekitone, nali simanyi oba gulimwa mwesimbi. Omulimo guno nagufuna ng'ekitone, nali simanyi oba gulimwa mwesimbi. Singa kuyita kwesanyusa, era okutandika natandika ng'obuzinyi. Kiwe wabamirapo obubono, nansikambola yona ndaga wabira amasanyu. Okutandika natandika ng'ayogera, naye abo wagizi ne bandaganya amasanyu. Abalala tukali badde kayimbi, naye ebigambo byako byakasinze obukulu.
Wala la de wendi wa nazao.
nsaba muleteka njagala abaana bange namuleyo abaana nze nagitumire Walumye bantu ati bajja tundo mwana gwe watuyaniranga Bunze nazaala dda nnyo songa ali mukalina omutwe gye gwagenda Manyina yazaawa dda nnyo ali bulaaya tamanye na byeneeka Kati lwaki tobakuŋŋaanyayo ne bw'oli bamwavu bali ekeweekolera Balikulira mmiwo gaabo nga bamanyi tebamwavu nnyo Sikweyitanga bamwami oli nga tebalaba abanaku nnyo Mabalina lwezigwa temutawanya bannamwate Kitwali baana ba abuduuli amweyanjula mu nnyimbeeka Abafubye n'embalabanzi okuli akatondo k'ennakulaano Okutekera abatannakulaabo mubeere bantu b'ensimbu bekwazirewa Abaana bo bakuŋŋaanye katonda kaba bayina tebabawa balala